Niko kazi mzeia, mina hustle, mina saka, mina pata everyday. Oda kile unachotaka, misi jali mabeia. I'm the man in the city, so good you say ya.
Kuja, nusa makuapa. Kuja, nusa makuapa. Kuja, nusa makuapa. Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Kuja, nusa makuapa.
Sibongiza na jumuwa na pompa champagne. Uyo dem ni msupa sifo omba na mpeya. Tunga swaga once ukidaina kupeya. Jumibuga muzeya.
Freshi kama jiki, freaky licky squeaky. Sishi kiki siku hizi, bogi benda Mr. Tricky. Kila kitu fiti, biashara nyingi. Napiga dili bigi ni nakula na ya bingi.
Tuko fresh out there.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa.
So come on ataki, dema kutaki. Umedunga line na unakaki. Mkuki na umepiga manduki. Cheza chini au banduki. Next time au mkumbuki. Adzangran sikumbuki. Bili yake sikumbuki. Pesa sala sikumbuki.
Nina dao kuliko lari madia. Kikundi serikali leta nyevi. Oh my god, kanyevi ni mengi ya bila kaka. Can't you go right?
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa.
Zangu mabengi, niko ganji kwa banki. Makuki tu makeki, niko mamili mamili. Misi pendi mangiri, niko madili dili. Napiga daily kwa dili, ni ite sponsor kamili.
Kuja hapa, nusa makwapa. Kama unataka marashi ya gazi. Oh, I ni born, I na pop champagne. Kama mwigai
Simba wa Mara, we umelala. Mimi na lakini shika na kuara.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Tuko fresh all day.
Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa. Kuja nusa makuapa.
Kuja nusa makuapa.
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 Nusa makuapa. Puni kwa kwapa, nusa makwapa, msiokse kwapa, tuna nusa makwapa, demia kwa kwapa, ananuka makwapa,
ananuka makwapa.